stabbing boy.
Well, this is love, I'm in love.
Unaniuliza niko wapi kitandani, nazifyu meseji zako za zamani. Silolosema baby uniposti ni vime bichwa na mie. Na wakule wajue, wewe ndoko na mie. Wabaya wanywe sumwa, raka raka wajifie. Karata tupa mezani, wendo wangu mie. Samakisha meza jambo, indo wako mie.
Niseme na kupenda moyo uenjoy. Niamalize mawazo ya kupenda tena. Na nipaki basi niwe sina kwa kwenda. Uwe wangu mie, nikutulize mawazo sije konda tena. Nikutulize kidogo, mana kwako sina usera. Zako shida ndogo ndogo, tazimariza japo kabwela. Nimesha shika shikilia kama mchungaji na Biblia, niko tayari kukutumia. Tena amini na kuambia, sitoruhusu paria.